Mwana musewa mwese. Ya, banshize kuri iki cyuma kugira ngo bashobore gufata iki kiganiro bazagishyira kuri website yabo. Mwebwe igihe muzaba mugikeneye muzajya muyijyaho noneho mushobore kucyumva. Icyigisho tugiye kwiga ni icyigisho cyitwa rengera ubuzima. Rengera ubuzima ubundi mu Kinyarwanda urengera umuntu cyangwa urengera ikintu kuko kiri mu kaga. Ikibazo rero ni cyo kumenya niba ubuzima bwacu twavuga yuko buri mu kaga. Ubuzima bwacu uko bigaragara abantu benshi batekereza yuko iyo tuvuze ibyo kurengera ubuzima aba ari ukuvuga ko tugiye kuvuga ibya temperance noneho temperance abantu benshi bagiye bayishyiraho ibintu byo kuvuga ngo uyu ni umutampera, ni ukuvuga yuko atanywa inzoga, ni ukuvuga ko atarya inyama. Ibyo akaba ari byo bashyiraho icyo kintu ko ari byo byonyine mbega bigize temperance. Ariko ijambo ry'Imana burya ntabwo ariko rivuga. Ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko ikerekeranye no kwitungira amagara cyangwa se temperance tugomba ku navuga ko icyo kintu kerekeranye no kurengera. Niba turengera umuntu ari uko ari mu kaga dukwiriye kubanza mbere yuko wenda nagera muri mu byerekeranye no gusobanura agaciro k'amategeko umunani agenga ubuzima Imana yaduhaye, navuga yuko dukwiriye kubanza kumenya igituma tukwiriye gutabara ubuzima bwacu. Icya mbere, iyo dufashe ubuzima bwacu nabi indwara zidufata ziba ari nyinshi. Ahari twavuga tuti kuko twebwe tuvuye muri Afurika tugeze mu gihugu cyakize gifite ibyo kurya, gifite ibintu byose bitunezeza, mbese koko turacyakeneye kurengera ubuzima bwacu? Ariko nk'uko turi bubone mu mwanya muraza gusanga ahubwo hano ariho hantu dukwiriye kugira ubwenge bwo kumenya guhitamo ibyo turya, bwo kumenya gukoresha imibiri yacu. Abenshi tugera hano dushaje tutagishoboye kwirukanka nk'abana. Muzi yuko uyu mwana agiye hanze arasimbuka akafata umupira akawutera, ariko twebwe izo mbaraga ntabwo tuba tukizifite. Mbese kugira iyo myitozo cyangwa kumenya uko dushobora kurya, kumenya uko dushobora kunywa, kumenya uko dushobora kurinda abo twahawe biracyari ngombwa. Ya ni ngombwa cyane muri iki gihe. Iyo tutakoze ibyo kwirinda uko ubuzima bwacu busubiza bugenda busogobera cyangwa se buhenebera cyangwa se amagara yacu agenda aducika ducika intege mu buzima. Mumbabarire niba ndibuze kujya mvuga wenda Ikinyarwanda kitamenyerewe ariko ndagerageza kujya nsobanura ijambo ryose igitumye ndivuga. Abantu benshi barwara indwara z'umwijima, abandi bakarwara indwara bita indwara y'isukari ariyo diabete, abandi bakarwara indwara za ibyo bita depression, ni ukuvuga ngo umuntu agenda ata ubwonko aho kugira ngo atekereze ahubwo akagenda ubona atazi naho ari. Ndetse ugaba wamubaza nk'ubu ndamutse ndi umuhungu wawe bakubaza bati uyu muntu uramuzi, umuntu ariko ntabwo nkwibuka sha, harya uruwaye, nakubwira nti ndi umuhungu wanjye, noneho namara kukubwira nti ni umuhungu wanjye nongera kukubaza ukavuga uti ntabwo nkuzi, simperuka kukubona, ntabwo numvaho naba narakubonye. Ibyo nibyo bita depression, nibyo bita Alzheimer. Ni izo ni indwara zikunda gufata abantu b'abasaza. Zibafatira iki rero? Kuko akenshi baba batakoresheje ya mategeko munani uko bikwiriye. ndetse no mu gutoranya ibyo barya ugasanga batabikoze nk'uko byagombaga gukorwa. Mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere harimo imbonerahamwe Imana yatanze. Imana yatanze yo kwerekana uko umuntu akwiriye kubaho. Ariko cyane cyane Imana yadushinze gutegeka isi n'ibiyirimo. Ibyaremwe byose bikaba ari twe tugomba kubigenga. Ibifite ubuzima. Iyo tubifashe nabi, ingaruka yabyo, ingaruka kuri byo mbi, natwe itugarurira amagara mabi. Ubundi yaduhaye uburyo bwo kororoka no kugwira, ariko cyane cyane icyo nari ngendereye kwari ukubamenyesha ko turi abatware bategeka. Burya rero iyo umuntu agiye kugura imodoka, wenda kuko mugezi no vuba abenshi ntabwo muragura imodoka, ariko niba utaraguze n'imodoka mwaguze za telefone, babaha agatabo kajyana n'iyo telefone kugira ngo umenye uko uyikoresha. Uguze imodoka nawe bamuha igitabo cy'imodoka kugira ngo atazashyiramo lisansi kandi yagombaga gushyiramo mazutu, kuko icyo gihe moteri iragonga igapfa. Natwe Imana yaduhaye Bibiliya igitabo cyayo kugira ngo kitwereke inkomoko yacu n'uko tugomba kubaho n'ibyo tugomba kurya n'ibyo tugomba kunywa. Ubwo rero icya mbere nshaka kubabwira nuko iyo ubyaye umwana umushakira izina. Sibyo kuri? Iyo umwise izina nta wundi ushobora kuza ngo ahindure iryo zina, kuko uwo mwana izina mumuhaye n'iryo afata. Imana iremye isi yafashe iminsi y'icyumweru iyiha amazina, irayitondekanya, uyu ni uwa mbere, uyu ni uwa kabiri, uyu ni uwa gatatu, uyu ni uwa kane, uyu ni uwa gatanu, uyu ni uwa gatandatu, uwa karindwi iraruhuka. Tugiye kureba icyatumye ikurikiranya iyo minsi. Muri iyo minsi yari iri gutegura kuva ku wa mbere, yari iri gutegura aho umuntu azaba kugira ngo nabaho abeho afite ibyangombwa byose. Nababwira yuko muramutse murebye mu gitabo cy'itangiriro mushobora gusanga yuko havuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Kandi bigaragara ko iyo ukurikiye iki gitabo neza usanga yuko Imana yaremye isi ikuye mu busa. Kuko umunsi wa mbere yaravuze ngo habeho izuba. Izuba rihita ribaho, habeho umucyo, umucyo uhita ubaho. Burya rero aho Imana iri, kuko Imana ari umucyo, ntabwo hashobora kuza umwijima. Nicyo cyatumye itangirira ku mucyo. Umucyo uhita ubaho. Irangije ya aya ni amasomo yose agenda atwereka yuko Imana mu bushobozi bwayo ibyo yaremye byose yabikuye mu busa. Ntabwo yabanje kujya kwifashisha undi muntu ngo abe ari we utanga ubusobanuro bwo cyangwa se ubushobozi bwo kugira ngo ibe yakora. Ayo ni amasomo dushobora kubona muri Yeremiya, muri Yesaya, ariko nimuyashaka bashobora kuzayabaha, kuko iki cyigisho kirasigaranwa n'itorero hano. Ku munsi wa mbere twavugaga yuko yavuze iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Iravuga ngo buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Wasobanura ute yuko ijambo ryo kuvuga ngo habeho umucyo rituma ukoze ibyo ngibyo aruhuka? Yarananiwe, Imana yari inaniwe imaze kurema umunsi wa mbere, imaze kuvuga ngo habeho umucyo, munsubize. Ntabwo yari inaniwe, ahubwo yashakaga kwereka mwene muntu uko agomba kubaho. Niba wakoze kumanywa ijoro rikaza, nta kindi kigomba kubaho, ugomba guhita uruhuka kugira ngo ubuzima bwawe, imbaraga zawe zongere zigaruke, ubuyanja bugaruke. Ikindi nuko Imana imaze gutegeka ko habaho umucyo, yavuze yuko umucyo ugomba gukurikirwa n'umwijima. Umwijima kuki? Buryo dusinziriye nijoro, bene data namwe bashiki banjye. Imana yaturemye mu buryo butangaje. Hari umuti ukorerwa mu bwonko bwacu witwa melatonin. Utuma umuntu asinzira. Iyo uryamye, abashakashatsi muri iki gihe bamaze kubona yuko iyo uryamye mbere ya saa sita. Isaha imwe ya mbere ya saa sita ivunja amasaha abiri ya nyuma ya saa sita. Igihe uryamye kuva saa mbiri, ubwo uba ufite amahirwe yo gusinzira, noneho ubwonko bwawe bugakora wa muti witwa melatonine. Uwo muti witwa melatonine, iyo umuntu yabuze ibitotsi akajya kwa muganga bamuha ibinini. Ibyo ni ibinini baba barakoze bagashyiramo ako kantu kitwa melatonine kugira ngo kagutere kugenza gute gusinzira. Kandi washoboraga kubikora ari uko ukurikije itegeko ry'Imana. Bisenti muraho, komera komera. Ubwo kugoroba bugacya ayo masaha 12 ukongeraho 12 y'ikiruhuko, abatuye hagati muri Afrika twebwe kubara amasaha byari bitworoheye, kuko wamenyaga ko izuba rirashe ukamenya ko izuba rirenze, kandi ayo masaha akabareshya 12 12. Ariko ino mugiye kubona ko abaje buba, mugiye kujya mubona izuba rigenda rigakurura rigafata nk'amasaha 14 mbere yuko ryama. Biriya bya melatonine narimaze kubibabwira. Reka rero dukomeze tuvuga ibyerekeranye n'ukuntu Adamu ya narimaze no kubabwira yuko Adamu aremwa, yaremwe nyuma y'ibindi byose, ariko iminsi yari yamaze kubona amazina yayo. Ku buryo rero kwibwira yuko dushobora gufata iryo zina tukaryita ikindi, ntabwo tuba turi mu nzira igana Imana, ahubwo tuba turiho turwanya iby'Imana yakoze. Muri Zaburi 19 harantangaje, igihe nahasomaga haravuga ngo amanywa abwira andi manywa, ijoro rikabwira irindi joro. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ibyo bintu bigomba gukurikirana, ukava ku manywa ukagera ku ijoro. Imana ikavuga ngo burira buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Burira buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Mugenzi wanjye hari yaranyibukije yuko twebwe abaturuka mu bihugu by'ibiyaga bigari dushobora kuba dufite ibitandukanye n'ibyo Bibiliya ivuga. Kuko aho kugira ngo tuvuye ku wa mbere, ahubwo tuvuga ku cyumweru. Noneho ibyo twita uwa mbere, ubu ni umunsi wa kabiri ukurikije uko Imana yise amazina y'iminsi. Noneho bikagenda bigatuma twica aho kugira ngo turuhuke ku wa karindwi, aribo Imana yaruhutseho, tukaruhuka ku wa kangahe? Ku wa mbere w'iminsi irindwi. Ubwo se Perezida Obama agutumiye ati tuzahure ku wa mbere ari gusoma Bibiliya, wowe ukajyayo ku wa kabiri, ntiwasanga yagiye? None se niba tudashobora gukurikiza igitabo cy'Imana kandi aricyo kigenga abazajya mu ijuru, nitugera mu ijuru mbese aho tuzamenya igihe Imana yaziye? Urumva rero yuko tugomba kumenya gusubira ku isoko. Isoko ariyo Bibiliya, ikatwereka uko iminsi ibarwa n'uko ikurikirana. Yego. Icyo turakigeraho mu mwanya. Ariko nshobora kugisubiza n'uyu mwanya. Adamu yaremwe nyuma y'ibintu byose, ariko Imana yamuremanye ubushobozi n'ubuhanga bwo kuba ashobora kwita ikintu akurikije uko akibonye, kuko Imana yari yamuremye ku ishusho yayo. Nicyo cyatumye ibintu byose, ari ibiti, ari ibyatsi, ari iki, yabihaye amazina. Kandi ayo mazina na bugingo n'ubu niyo dukurikiza. Umuntu ni umuntu, ihene ni ihene, inka ni inka, intama ni intama, ku buryo ibyo ngibyo uko bigenda byitwa ayo mazina. Hariho abiyitako ngo bahugukiwe kuko abajije kiriya kibazo ngiye kugisubiza ntaza wenda no kukibagirwa ubwo igihe cyanjye ntabwo ari kinini hari abagenda bavuga yuko bashobora kuvuga ko bavutse ku nyamaswa ndetse hari n'amadini yatangiye no kubishyigikira avuga yuko Imana ngo itari umumaji abamaji murabazi wa wundi ushobora kugira cyo akavuga ati ukabona hani nzokiraje ngo Imana ntabwo yari magicien ntabwo ikora maji ngo ahubwo yaremye umuntu ngo noneho imuha uburyo bwo kugenda akura ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko imaze kurema umuntu yamubwiye iti ngaho ibyo naremye byose birebe ubiha amazina abyita amazina ayo mazina niyo tukigenderaho urumva rero yuko yamuremye yuzuye akuze kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo yamuremye ku ishusho yayo ishusho yayo ntabwo tugiye kuyivuga muri uyu mwanya ariko reka Yego
n'urugero hari nk'abantu baza ngo bagenda bakavungura ngo bimera ngo bitari byagira amazina kwinshi yamara kukivungura ndamwereza nk'urugero rw'umugabo bita ndabaneze n'umuntu yaraje kuvungura igiti kitagira izina ku isi yose kuvungura icyo giti cyitwa ndabaneze n'umuntu yibazaje se
urakoze ikigaragara nuko Adamu yabayeho imyaka 930 ibyo yavuze abana be bashoboye kugenda babyumva abivuga ibyasigaye mu mutwe wabo nibyo byashoboye gukomeza kuvuga yuko abonye ikintu gishya n'ukwibeshya icyo kintu Adamu aramutse ahagurutse azutse agahagarara hangaha yakita izina ya kisi ariko kandi hashobora no kugenda habaho ibyo bita wowe wize biology ndumva nshobora kukubwira yuko hashobora kubaho za kuruwazuma kuruwazuma no kuvuga kubangurira ibintu bidasa mbega uzi yuko iyo ufite ikigori kera imbuto z'umweru ushobora kugihuza n'ikindi kera imbuto zigiye bizidi yabita amenyo y'abanyiginya noneho ugasanga keze imbuto ubutaha wajya gusarura ugasarura ibigori byose bisa naho bifite menyo y'abanyiginya ntabwo bivuga rero yuko icyari ubwoko bushya byose ni ibigori ariko mumbabarire ko reka twaye gutinda kuri icyo ariko ndatekereza yuko nimwumva neza mugasobanukirwa nuko iby'Imana yaremye byishingiro bidahinduka ariko kubw'icyaha cyagiye kibaho hari ibintu byagiye bishobora kuzamo bikavuka bitewe no guhenebera kw'ibyaremwe bya mbere mbega niyo mpamvu ushobora kureba ugasanga Adamu bavuga yuko yari afite metero ndwi ariko jyewe mfite zingahe nta nimwe imwe wenda ndayifite ariko ntabwo ibyo bivuga yuko ntari umuntu ubwo rero hagize uza akavuga ati nabonye hari utari umuntu ati ni umuntu mvumbuye abavumbuye umuntu ntabwo ari umuntu avambuye murakoze yego amen murakoze cyane ubwo dukomeze turebe iby'umunsi wa kane Imana yaremye isanzure mu isanzure niho tubona umwuka umwuka duhumeka mbabwire ufite agaciro karenze ibyo ushobora gutekereza uyu mwuka duhumeka harimo umwuka witwa oxygene nta zina nariboneye mu kinyarwanda kuko niko witwa uwo mwuka witwa oxygene niwo usunika amaraso yacu ukagenda ukayakura mu mutima ukayajyana mu bihaha ibihaha bikahita byongererwa nako byongeramo umwuka duhumeka unyuze mu mazuru wakubitana nayo maraso amaraso agahita ahinduka umutuku kuki kuko aba avuyemo imyanda yo kuba yaturutse mu maguru yaturutse mu maboko maze bikagenda bikajya mu bwonko ubwonko bugomba kubona amaraso menshi kandi meza kuko ubwonko nibwo niyo mashini imana yaduhaye itekereza kandi ikabituma dushobora guhitamo ibyiza cyangwa se ibibi dushobora kubukoresha nabi ariko ibyo imana uko imana yabiduhaye n'ubwonko bugomba kutuyobora niyo mpamvu dutandukanye n'inyamaswa ubwo rero nababwiraga yuko uwo mwuka imana yashyize mu isanzure nababwiye yuko imana yabanje kurema ibya mbere kuko yaremye ibiti ibiti iyo bihumetse umwuka ubivamo witwa dioxide de carbone ndabivuga mu gifaransa iyo biwurekuye byo birawukenera birawufata bikawumira twebwe tukaba dukeneye oxygene noneho iyo duhumetse oxygene tuyinyuza mu mazuru biragenda byakubitana n'amaraso maze dioxide d'oxygene igasohoka ibiti bikayifata twebwe tugafata oxygene byatwoherereje murumva ukuntu bikomeye nta muntu n'umwe ushobora kugira kukubwira ngo uzatejwe yabibirwa n'iki ko ako kagozi gahuza uwo mwuka wawe ni imana yonyine igafite ni urufunguzo mu rukundo rwayo niyo mpamvu rero twebwe tuba dukwiriye kuyemera tukavuga tuti mana ntawakurondora uri imana nyamana koko ya guhumeka ni mwicare neza buri muntu wese yicare areza agatuza ngiye kubabwira uko mugomba guhumeka mu guhumeka icara neza madame ya mwicaye ku buryo agatuza muragira ngo nanjye nicare okay ya murabona uko nicaye buri wese yicara atyo ndaza kubara karindwi muri guhumeka umwuka muwumira mbare kane mufunze umunwa n'amazuru mbare icyenda muri kurekurira mu kanwa buhoro buhoro turatangiye mwahageze ya nababwiye ngo kumira umwuka muwunyujije mu mazuru ni inshuro ndwi ariko sinshobora guhagarara hagati kuko bigomba gukomeza bityo noneho nkabara kane mutari kumira umwuka kuko ubwo muraba muri kugira ngo ibihaha byanyu bishobore gufata umwuka ugere hasi urumva noneho tuwurekure mbara inshuro cyenda namwe mushobora gukubita inone hari ubiyobewe namwe mwibarire ariko mugere kuri izo nshuro tugiye gutangira okay ubwo turarangije ibyo mube mubifashe nuba wicaye ukicara ibirenze iminota 20-30 ukwiriye kwibarira ukumva niba wamize umwuka izo nshuro ariko ubundi turaza no kuvuga yuko ukeneye guhaguruka ukagenda ati uwo mwuka duhumeka tuwinjiza mu mubiri barakumva ariko ibyuma bikeneye kugufata ya aributsa yuko iyo utamize uwo mwuka ngo ugende ugere mu bihaha ibihaha biwohereze hose ingingo zitangira gupfa nababwira yuko ariho bakura indwara y'umusonga nababwira yuko ariho bakura yuko ibirenge bitangira kubyimba kuko amaraso adashobora kugerayo bitewe nuko umwuka wabuze mu mubiri kugira ngo usunike ayo maraso agende agere hasi niyo mpamvu
yeah.
ibyo ntabwo ari byo uwafashwe n'umusonga ntabwo ugomba bagomba kukubaga uwo ntabwo waba ari umusonga sinzi ni no no ubushobozi buke bwo gusobanukirwa n'umusonga icyaricyo umusonga nuko ibihaha biba byatangiye kuzura amazi ahagana hasi noneho buzura amazi bigatuma hadashobora za mikorobe zigatangira kwiremamo ntabwo rero gukata amaraso agasohoka bishobora kuba byagera ku bihaha kuko ibihaha biba biri imbere y'uruhu uri gukata ahubwo ikindi nuko uwo mwuka mwiza iyo ugiye kwa muganga bakakubaga iyo udashoboye guhumeka nk'uko mbabariye baguha akuma ko kujya unyunyuza ukaba ugomba kugakurura bakita incentive spirometer ni ukuvuga ngo akagutera ukanyabugabo ko kugira ngo uhumeke ntabwo rero ibyo tubirirwa tubigeraho ikindi Imana yaremye amazi mwari muzi yuko mu binyobwa Imana yahaye umuntu yashyize amazi mu murima wa Edeni hari harimo umugezi byarantangaje igihe natekerezaga ibyerekeranye n'amazi ntabwo Imana yashyizemo umutobe kuko yarizi yuko umutobe ushobora kutujyana ukadutera kukurwara indwara z'isukari cyangwa se ntabwo yashyizemo inzoga ntabwo byari binaniye kuvuga ngo ireme inzoga ariko yakoze ku buryo irema ibintu bishobora kutugirira akamaro amazi afite agaciro gakomeye ndatekereza yuko dushoboye wenda kwihuta tukabigeraho ariko ibyo tutari bugereho ubu ngubu nyuma ya saa sita kuko dufite andi masaha nshobora kuza gukuramo nibura indi saha imwe yo kuba nabibagezaho byose mukataha nibura mubyumvise ntihazagira uvuga ati ibi sinabimenye kuko ibi ni ubwenge bw'ubushakashatsi bwakozwe n'abadogiteri baminuje muri byo ariko amazi afite abize biyoloji afite pH ya 7 ubundi pH no kumenya niba ari acide cyangwa se ari base byo sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda ariko ikigaragara nuko umubiri wacu kuri 7 ni okay ubudamarage amaraso yacu ari kuri 7.3 akageza kuri 7.4 ku buryo rero iyo dushyizemo amazi bibari ari mahwi ntabwo bimanuka nta nubwo bizamuka ariko iyo dushyizemo inzoga cyangwa tugashyiramo umutobe bitangira kugabanya ubu bikongera ubusharire mu mubiri noneho bigatuma indwara zitangira kubyuka mu mubiri nibwo wumva ngo umuntu yarwaye umwijima bati umwijima ya ngo yarwaye sirose ugasanga bamuteye igishinge cyo kuyavoma nibwo wumva umuntu ubwonko bwatakaye aho kugira ngo ubwonko butekereze neza bukaganisha hehe yagenda akaba asekuranye n'ibyo atagombaga gusekura cyangwa se akarakazwa n'ubusa agahita arwana ibintu n'ibindi reka ngerageze kwihuta kuko bigaragara yuko anyibukije yuko Imana irema isi kandi nibyo kimwe cya gatatu nicyo kigize ubutaka urumva ariko 2/3 ni amazi ibyo bigasobanura yuko ibyo bintu kimwe cya gatatu natwe uramutse ufashe umuntu ukamukamura ukamumaramo amazi n'inyama ukazumuza asigarana 1/3 nicyo kimugize ibindi byose ni amazi ku buryo rero iyo tutanyoye amazi nibwo indwara nabwo zitugumamo kuko nibintu byagombaga kudusohokamo aho kugira ngo bisohoke bigenda bite biragenda bikagenda byigomera byigomera bijya gufunga imitsi imiyoboro y'amaraso no guhumanywa n'indwara z'urudaca niko navuga ariko deka mbabwire dusome hariya mu cyambere cy'abakorinto igice cya gatatu umurongo wa 16 kugeza 17 biriya somo ni isomo ry'ingenzi cyane riratwibutsa yuko rivuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe umuntu utsemba urusengero rw'Imana Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari uwera ari urwera kandi urwo rusengero ngo ninde urwo rusengero nije urwo rusengero ni wowe urwo rusengero ni wowe urwo rusengero igihe dutsembye urusengero rw'Imana kandi yagombaga kuba muri twe ni ukuvuga ngo tuba tuyirukanye sibyo Yesu yaravuze ati hababaje umuntu ushobora gutuka umwuka wera kuko umwuka wera rero niba aba mu nzu yacu niba aba muri twe noneho tukakomeza kumwigizayo tukumwigizayo ubwo bizagenda bite tuzaba turi kwica umubiri wacu kandi itegeko ryo kuvuga ngo ntukice ntabwo ari ukuvuga ngo ntukice mugenzi wawe gusa nawe kwiyica bigenda bite nawe uba wishe sibyo kuri igihe ufashe ibyemezo bitandukanye n'ibyo umwuka wera akubwira cyangwa ibyijambo n'Imana rivuga ukiyica mu yandi magambo uba wishe itegeko ryo kwica ubugisha Biriya somo rikurikiyeho ryo mu gice cya gatandatu umurongo wa 19 kugeza 20 riravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera yongeye kubitsindagira rwose kugira ngo buri wese abisobanukirwe uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi habwo muri abanyu ngo mwigenge mu yandi magambo ni ukuvuga ngo nubwo twaremwe ariko twaremwe ku ishusho y'Imana kandi twaremwe n'Imana ntabwo tugomba kumva yuko dushobora kuba twakwikoresha icyo dushatse waruzi neza yuko umwuka wera atura muri wowe nange tubimwemereye iyo tubyanze ntaza ubwo rero iyo tumufungiranye mu yandi magambo aho tuba tugana ni hehe naho kuvuga ngo turirwanaho ubuzima bwanje ubuzima bwabo tubana mu ngo ubuzima bw'abaturanyi bacu ubuzima bw'ibifite ubugingo byose ibyo byose Imana yarabiduhaye kugira ngo twebwe tube twamenya uburyo bwo kubikoresha neza biturinde bidufashe bifashe n'imiryango yacu kugira ngo Yesu nagaruka azasange twarakoze nk'uko twagombaga gukora Biriya somo rivuga ryo umubwiriza 11 umurongo wa 7 riravuga ngo nukuri umucyo uranezeza kandi kureba izuba bishimisha amaso mwari muzi yuko kureba mu izuba dusabwa yuko tuba tudafite aya mataratara cyane cyane igihe ashobora kuba ari ya yindi bita antisoleye kuko iyi izuba rirashe ku maso ku mboni y'amaso likubita ku miyoboro yitwa y'imitsi iri inyuma ibika ibyo bita rhodopsine na mazina y'icyongereza cyangwa igifaransa ndashobora kubabwira ariko utwo turandarye dutuma iyizuba rirasheho dutuma ibyagombaga kugenda bikajya kwitsindagira mu maso bigafunga biturutse mu byo kurya twariye bitewe nuko tutatoranije neza ngo izuba rirabiyongesha abantu benshi muzajya mwumva bavuga ngo narwaye cholesterol nagiye kwa muganga barambwira ngo mfite amavuta menshi mu mitsi cyangwa mu mubiri ibyo cholesterol ituruka mu byo kurya tubyo kumenya gutoranya ibyo kurya ni ingenzi iyo dutoranije nabi tuba tugana he twavuze yuko iyo ugiye kugura imodoka baguha igitabo cy'imodoka kugira ngo umenye uko gikora uko imodoka uzayikoresha natwe Imana yaduhaye Bibiliya iravuga iti umuntu amaze kuremwa iryo somo twarisoma twayisoma ndabona yakiri kudusimbukana ariko muhumure imana ishobora kuduha uburenganzira bwo kubona uko dukoresha igihe cyacu neza ya mu itangiriro igice mpere ku murongo wa 28 imana ibaha umugisha igice cya mbere umurongo wa 28 imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzurise mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi urumva yuko ntabwo burya dushinzwe umubiri wacu gusa dushinzwe na bagenzi bacu ariko dushinzwe n'ibyo bintu byose bifite ubuzima byigenza ku isi iyo tubikoresheje nabi ingaruka yabyo igomba tuba tugomba kubibazwa n'Imana kuko nitwe barinzi babyo kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite ubugingo gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu mwari muzi yuko Imana irema umuntu nubwo inyamaswa yari yaziremye mbere ye itamubwiye ngo urye inyamaswa ibyo byaje nyuma y'icyaha ubundi yaramubwiye iti uhawe ibimera ibimera harimo imboga harimo za salade mfite amapica cyangwa se ibindi byigisho nigisha byerekeranye no kumenya ibyagutungira amagara by'imbuto zitandukanye ari ibinyabijumba ari ibinyampeke ari ibinyamisogwe n'ibindi n'ibindi ndamutse mbibahaye muri uyu mwanya ntabwo mwashobora ntaho twagera ntabwo twabirangiza ariko ibi bintu bifite imiti uzi yuko burya iyo tugiye kwa muganga bakaduha imiti imiti akenshi baduha bahera ku bintu Imana yaremye n'ukuntu bazi yuko bishobora kugenda bikagira imbaraga zifasha umubiri kongera ubudahangarwa kwirwanaho ibyo bintu akaba ari byo bakora noneho bakabijyana mu ruganda bakajya babikura mu biti cyangwa bakabikura mu mbuto bakabikoramo ibyo bita formule chimique ni ukuvuga umuti uturutse ku byo babonye muri ibyo bimera uzashobora kurwanya ari kanseri ari indwara ari byo kujya kuzibura imitsi y'umuntu witwa Bill Clinton bitewe n'ibyo kurya yaryaga atarobanura akenshi abaperezida aho agiye hose baba bagomba kumwakira ntabwo ibyo yari ataramenya hari byo kwitungira amagara nuko amaze kuva ku buperezida nibwo yabonye bari kugenda bamukorera ibyo bita bypass bypass ni ukuvuga ngo imitsi iyobora amaraso iyikura mu mutima ibitangiye kugenda iziba noneho bagafata nk'umutsi bakawukura mu kuguru bakawuzana bakawutera aho umutsi wazibye maze bagakora akantu kameze ni nk'uko wava hano byagombaga kunyura hano imbere noneho ukanyuza ako gatsi ukakazana ukagatobeka hano bigakomeza imbere ahita avuga ati yagiye kureba asanga abadivantisi b'umunsi wa karindwi baba Romarinda asanga aribo barama igihe kirekire asoma ibyerekeranye n'ukuntu babaho asanga batikoze inyama arongera ku bushakashatsi asanga no muri Aziya mu gihugu cy'Ubuyapani naho hari indi kominote navuga abaturage baho nabo barama bakagenda bakageza mu myaka 100 kandi bakigenda aravuga ati cya ati nkeneye kubona abuzukuru banjye yabyanditse kuri internet ati nkeneye kubona abuzukuru banjye uhereye ubu ngubu ntabwo nzongera kurya inyama yatanze ubuhamya aravuga ati jyewe nsigaye ati ubwo mperuka gusoma ibyo yaravugaga yavuze ngo yariye ngo ku munsi Thanksgiving bayitanguki umunsi wo kwishima wa hano muri Amerika abantu bose barabaga ibishuhe bakabirya bakabimara yavuze ati mfataho akayiko gato kugira gusa ngo numvishe umunwa wanjye yuko hari ikintu nishimanye n'abandi. Izi mbuto Imana yaduhaye zirimo ibintu bikomeye. Bamvugirije inzogera rero. Inzogera yavugaga yuko nkwiriye guhagarara. Ntabwo twavuze ibya temperance. Ariko temperance ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yirinde muri byose. Hariya umwanditsi yavuze yuko dukwiriye gufata icyuma niba dufite apeti. Bya bindi byo kuryoherwa cyane. Bikaba bishobora gutuma turya byinshi. Ngo fata icyuma gikubite hehe ku munwa. Ibyo biboneka mu migani 23. Niba uzi yuko uri umunyanda nini, wifatira icyuma ku muhogo. Mu yandi magambo ni ukukwereka muzi yuko Adamu na Eva icyaha cyaturutse hehe? Kunda. Igihe nigaga iby'aya mategeko 8 natangajwe nuko natangajwe nuko Madame White iki nicyo yagize itegeko rya kabiri. Irya mbere ni kujya kuzuba ukagenda kugira ngo ubone iyo mirasire y'izuba ikomeza amagufa yawe, iguhe vitamine D, yongere ubudahangarwa, yongere gutuma amaraso yawe atembera mu mubiri. Icya kabiri ni temperance, kwirinda. Kwirinda ntabwo ari ukwirinda gusa inzoga, ntabwo ari ukwirinda gusa inyama, harimo no kwirinda guteza mugenzi wawe agahinda. Iyo urakaje mugenzi wawe utuma haza indurwe muri we zituma umubiri udakora nk'uko wagombaga gukora, ukaba umwishe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo iyo ubwiye mugenzi wawe ngo raka, ni ukuvuga ngo ni nko kumubwira ngo wagicucuwe, wamaze kumwica. Yesu ni bo baturemye, yarazi byinshi ashobora kuvuga. Ariko bene data, mbese murabona iki kigisha ari ingenzi? Mbese muratekereza yuko koko dukwiriye kurengera ubuzima? Mbese murabona agaciro ko kujya kuzuba? Ntabwo tuvuze ibyo kugenda, ariko nyuma ya saa sita ndasaba indi minota hagati ya 30 na 40 kugira ngo mbajyane kuri ayo mabwiriza yandi Imana yaduhaye yo kugira ngo tumenye impamvu tugomba kubaho nk'uko ishaka. Ntabwo dukwiriye kubaho uko dushaka, ahubwo dukwiriye kubaho dute? Uko Imana ishaka. Imana itubashishe gukora ibyo byose mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane. Tugushimiye amahirwe yo kukumenya, amahirwe yo kumenya ijambo ryawe, amahirwe yo kumenya amabwiriza watanze kuri mwene muntu kugira ngo tubeho ukushaka. Ngwino rero utuyobore muri byose, gahunda zindi zikurikiyeho zitubere ingenzi. Kandi ibi byigisho twiga byo gutakara aha ngaha, ahubwo tubishyire mu bikorwa kugira ngo dushobore kugira amagara mazima muri iki gihugu gishya turimo, maze tutazajya tuvuga ngo kuki byagenze bitya, kuki byagenze bitya. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro, gererezwe muri twe no kubaturanyi bacu no mu gihugu cyose, mu izina rya Yesu. Amen.